n'ukuntu yavuze ku bihugu bya Afurika bitanu nje byantangaje kubona avuga ngo muri Mozambique ngo batanze miliyoni nimba ari 10 kugira ngo abagabo bajye kwisiramuza icya gatatu nari ntegeje ukubana kw'iki gihugu n'andi mahanga cyane cyane Ukraine Kongo ntabwo nabyumvise ariko harimo kuba ko muri Kongo Isedeki yaba yarasinye amasezerano yuko bazabaha amabuye y'agaciro ubundi urebye bakarinda igihugu cya Kongo byo byantangaje kubona avuga ko Zelensky yamwandikiye yanabisomye ko azaza gusinya ariko nanone tugomba kwibuka ko ibihugu by'Uburayi rwose byakunze Zelensky bikora inama ahubwo Trump ntanamukunze kubera ko nta kintu kigaragaza ko amafaranga dutanga muri Amerika nk'abantu batanga imisoro yajya mu Burayi kugira ngo bo bumve ari amahoro kuko icyo abanyaburayi bo batatanga amafaranga menshi ngo amahoro nabo bayishake bitatu rero byankoze ku mutima kubera ko nk'abanyeshuri nigisha twari dufite programu ziriya bita DI mbese kureba ahantu hose n'ibintu byose ku bantu bose bwo muri ayo abazikuyeho bakurikiye Florida ubundi nyine ubu bakurikira perezida ubwo abanyeshuri bajya hafite ubwoba bafite ubwoba cyane nkabwira nti mwebwe muratinyira ubusa kubera ko uriya muntu ni umunyamakuru wo kuri televiziyo mwibuke ikiganiro yari afite The Apprentice agutera ubwoba ukagira ubwoba ariko ubundi iyo urebye ntabwo ibintu byose avuga azabikora kubera ko tubona ko inkiko n'abari abantu b'abanyamategeko bajya kumurega ubwo bikaba birahagaze
ariko uravuga ko ibintu avuga atazabikora ariko yamaze gushyiraho imisoro kuri Canada na Mexique none nabyo byashyizeho indi misoro kandi muri iriya jambo yarayavuze ati hazabaho guhungabana ariko kudakomeye ibyo birafite ubusobanuro
yego ariko abonye ko Trudeau nawe ejo mbere y'uko perezida avuga yahise nawe ashyiraho biriya bita tarifu yo ku banyamerika nabyo bizakomeretsa Amerika nawe muri Canada we rero perezida wacu Trump abashaka ko ndavuga perezida wacu kubera ko mbere y'uko atinda ntabwo nashaka no kumureba ariko ubu ngubu ndamureba kugira ngo umenye aho igihugu kigana we abashaka gutera ubwoba abantu bakaza ku meza mbese bakavugana bakamusaba imbabazi bakavuga ati nyamuneka tuvanireho ibyo byabaye mbere muri Mexique na Canada ubushinwa bwari butari bwagira none yarongeye nubwo rero ko nabo bashyizeho ikindi kintu nabo kizatuma areba ati ibintu birimo kudukoraho muri Amerika
ni ijambo mu by'ukuri ritakiriwe neza n'abo ku ruhande rw'abademokrate bari bicaye ndetse habanje no kubaho ibintu bisa no kumumwaza ku buryo umwe uriya wo muri Texas baje kumubwira agasohoka nyuma y'iri jambo urabona ibintu muri Amerika haba imbere mu gihugu haba ku rwego rw'ububanyi n'amahanga urabona birimo byerekera hehe
ibyo uvuga nibyo ariko nkubwiye Jeffrey Ngende umudemokrate ariko abademokrate nabavuyeho hari ibintu avuga ugasanga abademokrate babitayemo igihe bitari ngombwa
urugero
nk'urugero urabona nka abana batoya bari muri primaire ujya ubona muri primaire avuge ngo ndahindura icyo ndi cyo nari umuhungu ngiye kuba umukobwa ntabwo abademokrate bakwiye kubitaho igihe kubera ko imibare ntabwo ari minini icyo gihe cyagombye kuba ari ikibazo cy'ababyeyi ntabwo cyagombye kujya ku mashuri ibyo rero perezida Trump abitangiraho ugasanga bibaye binini kandi bitari binini urebye imibare ni mitoya cyane ibintu uko bigenda kose bizamera neza njyewe nemera Amerika ni nayo mpamvu muri za 1990 maze kurangiza mu Rwanda nakigenda nahisemo kuguma hano nyabwiye n'abanyeshuri banjye ni Amerika za mpire zo muri Rome no mu Bugereki zaraguye ariko igihugu ntakubyirira kigwa igihe cyose kizemera ko abantu babimukira baza hanze bakaza hano bagakora igihugu ntawe kizajya mu myaka ibiri tuzatora muri Kongere no muri Sena dufite uburenganzira bwo kubahindura tujya dutore perezida dufite uburenganzira bwo kumuhindura kubera ko abanyamerika ntabwo bazi icyo bashaka hari igihe baba bishimye umunsi ukurikiyeho ugasanga barakaye bakeye Trump ubutaha bazabona batoye Kamala Harris cyangwa n'undi kubera ko nanone ibintu harimo kuvuga ntabwo ariko byose azabishobora ikonomi ntabwo ubukungu ntabwo bumeze neza cyane 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 ku baturage
bwana Pierre Damien mvuye kwereka nkushimire cyane umwanya wa Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane rwose